Raya fulani ni tuwa Didmas Barasa, sindio? Mm-hmm. Lakini apart from Didmas Barasa, ushaisikia gada Didmas Barasa, anakuwa gana bro wake anaitwa Lam.
Zi.
Kijua Lam.
Zi.
Alafu Lam jinake ya pili ni? Lam na?
Oh, Rasa.
Okay. So Lam Barasa. Lam Barasa, a.k.a. KJ, and release statements.
Juu ningepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu
Eka nene. Of course ikiwa ni the weekend update the part 2 na vile unacheki jo tumechapa mpaka wardrobe change sindio?
Yeah.
Lakini before tuanze show wacha tu remind kuwa GoTV na kuonyesha games zote za Euro 2024 sindio?
Yeah.
Na kuna vile kwa the previous episode kwa tumechoma picha kidogo lakini usijali jo sindio? Kwa GoTV na kuonyesha all the 51 games of the Euros. Na mika kuna game moja imenibamba this weekend. Ilikuwa jo Ujerumani na Uswizi na Switzerland, you guy. Switzerland walikuwa 1-0. Washaenda 2-0. Kumbe ilikuwa off jo. Alafu ikiwa extra time Ujerumani zikasema, eko nene. Zikawaki zime equalize. Yeah. So Ujerumani wao ndio wamemaliza hiyo group wakiwa top of the table.
Yeah.
Another very interesting game nili watch of course ni Ubelgiji. Because Belgium imekuwa ikichoma. But kuna raya moja jo haina bahati jo. Anaitua nani? Lukaku. Yeah, Lukaku na jo so far may have 2 goals disallowed.
Zimekuwa rejected.
Yes. Baumbili zimekuwa like ninit. But sasa sikuwa Romania. Because I think kuna wasol kwa meanzisha yo story. Like Belgium, they always look like they are good. They are good on paper, but they are not good. They've not scored a single goal. Now, of course, walikuwa mecheza game moja. So, mzako mecheza game moja, mja score a single goal.
Yeah.
You get nika Tilema analisikia jo. In the second minute, ilikuwa 1-0. Alafu Lukaku alisikuwa bawe yake, ikakataliwa. Alafu Kevin De Bruyne kama kawa. Kile kimse jo?
KDB. Anakogatua ameamua.
Yeah, jo. Mr. Number Plate, KDB.
De Bruyne.
Akabaki ya menini. So, vile tunasema jo, hizi games zote unazabaki umezi get kwa GoTV. Of course, by the time tuna watch hii, yani tunachapa hii show, game ya Uingereza haijafanyika. Jo, kama siko wrong jo, Uingereza wanafaa kucheza like tonight. Alafu tutajua kutendaje.
Yeah.
But team ile na nasema vipi tuna need to look out for jo. Najua tunaidharau jo lakini ulicheki yule Cristiano Ronaldo alikuwa selfish.
Alikuwa
selfless.
Selfless. Yeah. Mm. Hata kuna niliona some glimpse of him akiwa Real na Man U.
Yeah.
See his famous trademark dribble. Ile ya ku crisscross miguu.
Yeah.
Of course amekuwa na nini? Amekuwa na rating spoa. Izi la hata nani Pepe. Pepe amekuwa kiran up and down.
Pepe si yako kachwani sasa hivi.
Pepe yako 41. Yeah. So it's a team to watch actually because of course they wako na kale ka finisher nani Bernardo Silva. Wako na squad.
Okay, yeah. Hata nini kumbe alikuwa make blunder jo. By the time una watch game ya England iko usiku, si ndio? But sasa games ina happen hii siku tuna record ni Albania na Spain. Alafu Croatia na Italy. So Italy of course wanaenda kutandika Albania. Hii Croatia Italy ndio inakaita kwa interesting, sio?
Croatia na Spain ni team yenye wezi ya underrated
kwa hiyo. Spain itachapa Albania. So hiyo tuna expect.
But ingine naona itakuwa hard cause nani if Croatia lose that one they're out,
sio? Yeah, but tunabonga je the past. Let's talk about the future. France Poland.
Kawaida France.
Mbappe atacheza this time ama mapu imevunjika?
If he plays I think one is a force a slim win.
Yeah. Unaweza fanya Mbappe miss game kai kweli?
No I wouldn't.
Sindio?
Because of Mapua.
Aingejo kwa field jo. Nusa zee, ball. Kazi ball si ya kunuswa. Ila yeye chezi kwa nini jimu ya Mapua? Kwa nini nafaa kunusa ball?
Anusa game.
Yaingia fanya mambo.
Nusa game.
Anusa game.
Mbappe akiingia watafanya mambo. Wao tunamtrust mbaya.
Uholanzi na Austria. Hii tricky, sindio? Kwa sababu Austria sio alishinda the last game.
Yeah, alishinda. Yeah. Plus the opening game ya Uholanzi they messed up a lot of chances.
Yeah.
Wanacheza ni kama they have a good game but ni ile akimove forward ni kama Chelsea last season.
Yeah.
Like
yeah.
Everyone is trying to score a banger. Unacheki.
Oh.
Sina cheki Gakpo.
Ni Uholanzi wagani mwatambua pia.
Yeah. They have a squad but I don't
know mwatambua mbaya.
They are shy in front of goal.
Wakifika in front of goal wana nini. So lazima sasa niwaulize jo, nani anamaliza top of the table, Uingereza ama Denmark? Kwa sababu unajua Uingereza wanahitaji tu draw, but wanacheza na Slovenia. Sasa sijui mnachekiaje hiyo jo.
Timu yako inaweza maliza juu jo, Uingereza jo.
Okay, wacha tutacheki jo.
Uingereza.
If they play nani? Of course nani. Kumekuwa na criticism ya goal nani? Choices za lineup za Gareth Southgate. Ndio hata amekuwa kitrolliwa TV if he had a fork you'd rather use hands. Ati ni ile, ati is the type of person ati anasikiza his favorite music with low volume.
Oh shit, you're an NG.
Yeah, so yeah. I think if Uingereza ita determine what I finish top of the table kulingana na squad selection. Because like Cole Palmer hajacheza any game.
Hajacheza.
Like at least kama nini kama game inaenda ikiwa tough muingize. He has anakuanga na moment of magic. He's a kid who can play under any pressure. Akona hiyo moment of nini magic na
atakuwa tu kama ule mwingine wa Arsenal Ben White. Atajitoa tu.
Eh, inafika ga time.
Atajitoa tu.
Batu fala nafikiria.
Ben White pia aliyakagwa kiti.
Yeye ndio akona kia.
Football isoenda home ira inaenda home. Gary Southgate hata hationi akiwa renewed akishindwa na hii. But vile tumeambiwa say hizi team games zote of course ziko kwa GoTV na unaweza baki ume subscribe kwa package yote from GoTV Plus ile ni basically 999 shillings ama 1000 ndio akwenda juu. So GoTV Max, GoTV Super na GoTV Super Plus, na ukiona any of these packages bado unaweza stream kwa phone yako kwa GoTV Stream, na kwa GoTV Stream games zote ziko in HD si ndio?
Yeah,
so usisahau Euros 2024 Euros ziko GoTV
eka nene.
Alafu of course lazima tubongejwe vitu kadhaa zile zime happen na au samanga, let the apology be as loud as the disrespect, lakini before sindio lazima tubaki tumesema hii segment iko sponsored na Stanley Kuta alisema kwa protests za reject the finance bill. Wasewa iko nini utakuta? Iko nene. Because you guys do. Ile siku sana ona hii. You guys the Luo in me. Tulikuwa my great ancestors alikuwa kwa streets. Kwa nini mimi niko nyumbani?
You'll be kidding.
Yeah, you guys are welcome. You guys itakuwa siku yangu ya kwanza kunini reject
you guys. You guys ona ingia siku poa. Unaingia siku fiti sana.
Mimi naona leo itakuwa ni siku ya kutandikwa.
Yeah, you guys.
Karamu ongezwa sala. Wacha tuanzie hapo hiyo. Unaongezwa salo on Monday na protest ziko Tuesday. You guys wani kama itakuwa ni kiboko.
Zii haiwezi. Haiwezi kuwa. Haiwezi, unajua umati you guys. Umati. Kuna mahali nafikaga makarao wanakata. Unajua ni order. Inakunga by the order.
Yeah.
Ukiona wana advance ni order wamepewa. Inafikanga mahali wanaambia mbigi. Ah, siendi. Aje ni kerauni chini siendi because you guys are zile ziko pale ni 1000 na huko solo labda uko na hiyo bakora unajua pia si wengi wanakuanga especially wa ku riot si wengi wa garagani na kwa watu ni hiyo miti na tiagas. So ukijipara katikati ya umati you guy
you don't understand because mimi kile naangalia ni hivi hii story ya timakarao ameongezwa salo mimi nilisikia kutoka kwa Itumbi. Na Itumbi ya kusema peke yake timakarao alipatiwa salo. Alisema jo makarao mpaka walikuwa na Q&A with the president yuga.
Mr. Rais, nikichapa protesta ni uwe.
Rais yuko, we chapa tu. Unacheki. So,
walikuwa na Q&A. Yuhi likuwa lini yuga.
Wale nini on Monday?
Yes.
On Monday jo.
So nakiwa nini wale wadogo ama ni wale mabigi peke yake?
Yeah. So ira ya zimesema okay, this is interesting jo. As ile time tunafanya hii show ndio hii news imetokea. So news inasema Interior CS Kithure Kindiki amesema according to article 24 of the constitution, this right as well as all rights is limited by among other things the need to ensure the enjoyment of this right does not prejudice the rights of others. So ira yene ni kama imekubali protests zi happen alafu inasema they must stop their activities at sunset or at 6:30 p.m. whichever is earlier in accordance with the Public Order Act of the Laws of Kenya. So najua they must not provoke, attack, injure or obstruct law enforcement. Alafu they must not obstruct, block or vandalize or otherwise destroy any public property. So ini poa jo. Hii sasa inamaanisha jo leo tupatane huko bwana. Iko nini
bwana? Hizo zote ame mention hazikukua last time.
Lakini
sasa mbona ame mention sasa hii?
say wakituachia cause unajua this is a losing fight. Ukichapa raya sitaendelea kutokea. So hii alafu akituacha jo kwanza kaanza kubali jo tufike pale parliament. You guys ataka jo hata kununua drone kesho cause tutaja. You guys bila kuchapo cause makara ndio leta violence. Ikitu itakuwa peaceful
mbaya. Alafu at least sasa wa Kenya watakubali ile kitu muambia. Hiyo statue ya Onyato. Unajua kuna statue ya Onyato parliament ndani. You guys ilichongwa ni kama wamembao. Watu waende wajione. Si uongo, watu waende wajione. Si ati ni siri.
Uliingia when?
Si nikiwa prime mojo. Si ni watoto wa Nyayo. Ni nini?
Okay. Sijaiona hiyo. Ile statue kwa KCC.
Kazi, iko parliament ndani.
Oh.
Iko parliament ndani you guy. Kama inua hiyo nini arambe.
Deki kwa hapo?
Parliament ndani ndani si.
Vile ilichongwa hapa. Parliament zizi hapo tu nje.
Oh, okay.
Vile ilichongwa ni kama wagame mbao you guy.
You guy unajua lakini unajua hizo siku kile unasahau. Huzi sema the president is a grower not a shower. Lakini unaonyesha he's a shower. So
yeah, yeah, yeah. Lakini yeah, alikuwa na hard on for that. Yeah, yeah, hard on for that.
Well, plus alikuwa na hard on plus for land.
Yeah.
You guy ni amko pelekagwa hapo. Amko pelekagwa bunge you guy.
Tulipelekwa lakini unajua vitu kama hizo zina it takes someone in poverty.
You've been to bunge.
Eh, tulishia gaya. Tukiwa toi tulienda kabla.
Ni amko pelekwa bunge.
Okay, yeah, sisi nilishaingia bunge ndani.
Tulipelekwa. Tulipelekwa you know tukaona wakidiscuss.
Sisi tulikuwa tunapelekwa kuona tamak. Eh, as in kucheki tamak, tamak road ilikuwa ganya achievement.
Sisi tulipelekwa
tukiwa kwa nakatishwa tu lap. Gari na overspeed tuko.
Sio toka mara yangu ya pili, sijawahi ingia tena. Acha niseme tu kweli, sijawahi ingia tena kwa hiyo.
Yeah, tulipelekwa
sisi. So second time.
Si tutatuachia hapa nje. Cause wanasema what's going to happen is and I doubt watakubali tupite hapo. Cause tayari makarao shapa kizo mandai zao. But nani babu wino alikuwa anasema atafungulia wase gate.
Yeah.
Wakiachia wase wafike hapo karibu, nikushua sasa gate ifunguliwe alafu tuingie. Sasa gate kifunguliwa tuingie. Usikia ma politician jo. I don't think it's good for their safety. Whether try imagine Rai patana na Kimani Ishongwa. Hiyo ni blow.
Ah you guys.
Hapo sioni kiwa hapo. Acha tuwekwe tu hapa nje. Usiingie ndani.
Acha tuwekwe tu nje.
Azim.
Wasikie kuna watu nje because unajua pia ni kama wajuagi wanawakilisha watu. Watu wakiwa nje watajua wanawakilisha Raya.
Because pale Raya ni za chapa mob justice ijua. So si poa.
Because inaweza kuwa hard sana for Raya ku resist.
Hapo unajua karao wezi.
Ngoto kwa KG yani.
shida ni nini? Utaweka politician kaka huko. Kama unajua yeye ni bado ni taxpayers bali inatusaidia kukimbia raia live. Azi. Tusikubaliwe kuingia ndani.
Lakini amekubali tusimame hapo nje.
I think amekubali kesho to protest. Cuz hii kitu unajua ni tricky sana for Gava. Cuz the more you fight it, the bigger it becomes. Unajua. So but what are tubongejea apologies. So kuna raya fulani inaitwa Didmus Barasa, si ndio? Lakini apart from Didmus Barasa, ushaisikia gada Didmus Barasa anakuwa gana bro wake anaitwa Lam.
Zi.
Unajua Lam?
Zi.
Eh, alafu Lam jina yake ya pili ni? Lam na
oh, Rasa.
Okay. So Lam Barasa. Lam Barasa aka KJ alirelease statement. Alirelease statement tu akasema alikuwa caught in the euphoria of fighting for the government. And that's why akasema kwa the protests were not what they were. Sikia ira ya. Ira claim that ilikuwa caught up in the moment.
Kwanza yake ilikuwa handwritten. Ilikuwa mechonga na bairo.
Kwanza hiyo stand ndio kuchoma.
Sasa ndio alichoma.
Hiyo stand ndio kuchoma zaidi.
So mnaona nini juu ya Lam?
Lam Barasa.
Yes. Tuongee juu ya Lam jo. Ndugu ndugu ya
huyu
Didmus
you guy huyu ako nje jo. Juu niliona video yake juzi. Raya zikimwambia nyamaza huko Dagorete South. Raya zikimwambia nyamaza alikuwa video juzi Gen Z. Hakukubaliwa kuongea. So I think ameangalia akaona because unajua ma MP wanakuwa na vitu mob sana. Leo ameitwa church, kesho ameitwa Karambe. Next time ameitwa kwa constituency. Ikifika mahali penye wezi enda kutembea huko. Si unajua yule msio alikuwa anasimama naye ana take over. Unajua hivyo ndio siasa uaga. Yuga ana chocha raya za kawaida. Si umeona mmewachwa. So I think aliona apologize because Yuga unajua sasa hiyo sapere jo ameamua mbaya mbaya.
Oh, you guys me kasirika.
You
guys
ukitaka msapere sasa ya kupiga kibare. Muite hustler jo. You guys wanakula moto. Unaita nani hustler?
unaita nani hasura aya niite jina yangu you guy hawataki hiyo jina hasura.
My name is
you guy hawataki hiyo jina hasura juu ni kama unamuita vota wa Ruto hivyo nene hiyo.
Oh okay, kuzira haya unajua iliandika bila msema iliandika na Bairo nafeel kwa I then the first three words ilikuwa in true capital letters I truly apologize for comments I made regarding the protest and the authenticity of certain images. Ikaandika bullshit hapo katikati alafu ikamalizia ikisema I'm sincerely sorry for any provocation, hurt or affront that my words may have caused. I have definitely learned a lot from this and from all the active listening I've done since. Sincerely, Barasa Love.
I talk a joke. Kwanza yo baru ili provoke watu because this was after. This was after a vote yes. So Nicola, oh, so liendo kwa nika apology after yes. Nika spark raya sana. Nicola, okay, tumiono kona handwriting poa.
But these are like unaandika. Sasa ikiandika hivi na kalamu. Because hii sana ni utiaji.
Ya michonga.
Yeah.
You guys nakwambia ni utiaji because Twitter sika kitambo watu 140 characters. Mtu unaweza andika tu hizo vitu zote zenye ameandika na raya zisome. Lakini I think alikuwa anaandika hivyo ndio raya zisome juu.
Atukumbusheni graphic designer.
Oh. Ati ni graphic designer.
Nakumbuka kusema hivyo.
You guys.
Alikuwa Mr. Speaker sir, I am graphic designer. Yes. As you can see iko nini? Has there is no one like Ian. We put him there digital. Like kwenda huko.
You guys unajua anarudi kupiga compare na Gen Z kwa graphic design. Ngoja tu. 2027. You guys atakutana na Gen Z sasa wakinyang'anya na job. Zagra atakuwa na nini? Atakuwa anatengeneza maposta za reggae you guys.
Yeah. So hizi raya zimekuwa zikichoma picha, raya zinaongea mavi. So so kuna yeye but tumeskip apology flani ile iliwabamba sana. I think Rapture ndio unafuatilia. Ulifuatilia apology ya Andrew Kibe?
You guys nilifuatilia Andrew Kibe kama mnukia mbaya sana.
Yeah.
Imebidi ame apologize kwa raya za kawaida. Niliona hiyo video you guy.
Yeah.
Asema hey, guys, I did not know this movement was this powerful guys. Guys, I'm there with you. Tuesday I'm there in town. Hata kama mnitaki you guys.
Yeah.
Raya mob zinasema atukutaki.
Atukutaki.
Eh, raya mob because unajua electric yenye alidu blanda. Kuna space aliyeka ya kusupport your staff.
Yeah, nilichiki.
Ilikuwa kwa Twitter. So kwa hiyo space, unajua once umeshaeka space una support kitu. Then unajua nikao umekojolea raya za kawaida. Because raya za kawaida ziko against kama country mzima tu. Tuseme hata si mavijana peke yake. Mpaka wazae wa mama wako against hiyo bill. So ukisema unai support and then ukuja tena useme we support, raya zinaonekana unazi enjoy. Sababu hujui kweli ni gani. Hujui because ulikuwa umekataa, umekubali. You guys, sijui kama atatokea. Sijui kama atatokea leo.
I think atatokea.
Kwanza place ali blanda ni kusema I underestimated. I underestimated kitu I never knew it to become this big. So ni kumaanisha hizi ni zile zilikuwa zina reject for clout.
Yeah. Ilikuwa hivyo.
First of all ile a rebel without a cause. Kwa nasema yake ya RG same as up. Ni ma clown tu. I never knew this thing ati majenzi pole. Like but first of all ni kumaanisha he didn't think like actually a Gen Z even someone who's like 27 years. Tumeme sinu 97. Akona brain ya kuthink. Ikona tu kama hii ni lot tu ya kutumiwa. So I come back to apologize to them. You might actually see the man through the apology.
Yeah,
who he really is.
Lakini sasa mabarasa lam wengi wale walikuwa na pendaga kunikujia wakisema Kibe is never wrong. Ziko happy ziraya. Sisi apologize.
Yeah.
Hira has been jikika wrong. Hajo sisi tuko much older and as a much older men tunajua ga bullshit. We can smell it a million kilometers away.
Yeah, yeah, yeah.
But hii Kibe ataikuwa mbaya. Juu kuna raya fulani juu inakuwa kama size Austin, Texas. You guys kufika Austin jo. Next time nataka kufika hiyo area jo. Kuna raya fulani inaitwa George IQ Watson. Hira imeishi US for long. I think over 20 years. Lakini kianza kuongea nyuma yako kwa umeangalia hii side utashindwa. Mtu ametoka the big one. Born and raised in the big one.
Unaweza fikiria uko Kiamburu.
You get ile accent. Ile accent inaweza kusunajua ikikusa round it just infects you. I just infected her. Yeah, iko vaccinated against speaking good English. So ira ya ile try to join live jo ya kina nani akina Samu Otero na vile zile raha zikuwa zimejam so jua ni zile raha ni yule itangwa contrarian so since Andrew Kibe ni contrarian someone who says something opposite of what people are saying iraya kwa Andrew Kibe na kwa Barasa Lam unajua so as a Barasa Lam lazima kitu yote mdosi amesema useme so lakini unajua you won't be good at it yeah so watu wanajua gaira yeye na lamba tu rasa kuna kitu yote ya maana inasema so sha try pale ku disrespect wa say so kitu ile ni bamba I think ni Osama akayambia si wewe ulikuwa mwizi US kuzira yeye kuna kwa gana nini inaitangwa nini ile inaitwa
ngo ile mugshot
eh mugshot yeye haya kuimeshikwa jo huko Austin Texas
na hiyo kitu yote
mtu amebamba
na pamboja leo kio
afa njo kwambia bamba jo nini domestic violence igenye kuna crimes zingine za kwa za kifungwa lakini sasa ukinakuja ila haifai kitu IQ kitu ile ni bamba nayo ati inabonga inasema sio ila mbati ulikuwa mwizi I'm not a thief I killed my wife so nashindwa hii inafaa kufanya tu respect
tumuogope
I think. Inasema ikiwa state.
Angeshikwa for domestic damnness.
Yeah. Alafu inasema ikiwa state. So kile nani kujua ni kwa nini inasema hivyo? Cuz states exactly. Kuna kitu inaitwa statute of limitations. You guy kudedishana inaga statute of limitations. You guy is a dedishana, si ndio? Ikiwa 15 years old. Alafu uishi 80 years tu. Umefika ka 95 you got DNA kushikanyisha zile raya zina kukujiaga jona kwa uko na cancer uko na 3 months to go bado utapitia trial jota dedi juko kwa trial jo dedi so ira asked dedi shawife sijui kwa nini nasema ile dedi shawife
ni ufala
but inakuonyesha the IQ of the person you're dealing
like
with.
You'd rather choose murder over any other crime
but ilikuwa jo pale jo domestic violence
ilikuwa hapo hivyo pia mimi nishia na hiyo mugshot you
raya
nishaiona si watu waga wanashia pale kwa Twitter unaje ni raya fulani waga waga tuna maoni zinakaa zara yamechanganyikiwa unajua kuna mtu anaweza angalia maoni zake
ni cheesy
uone
hiyo raya ni cheesy
si raya kawaida alafu inanikalia ni zile maraya zenye ako US ako mahali kama New York lakini bado anakatia walami na zile za unajua mimi ni mtu wa Mokorweine mtu wa Mokorweine kuzi mtu maskrin
ile accent yoni Mokorweine
eh si ni Mokorweine anakaa kuambia mlami hivyo
ilikuwa place fulani inaitwa Hayes County jo ni Chicago acha niangalie lakini kwa release the same day inakaa vile ilipiga wife blow wife haikuwa hiyo blow haikuwa strong
haikula
yeah ilibaki niachiliwa the next day and it's just pathetic unajua hizi ndio raya waso turn into their heroes alafu seka sisi tukikam tukwambia like falaka wafai kuwa hero wako unaanza kusema sijui tumelipwa tuna lambarasa ya corporate like buda jo CV yangu sitaki kuwe na story niko napigana na wife nataka CV yangu ikuwe na vitu zingine
unapigania haki
yeah cuz nilidu interview na wasanaitwa nini do interview na waswa mic check na alikuwa anawaambia according to mimi this is the first dude to ever do a stand up in Kenya that's how you want to go in history si ulifanya tu wewe ndio mtu wa kwanza mkenya kushikwa America jua kupiga
bi domestic violence
kwenda huko
asema hapana
na alipashwa na kina Osama hapo juu unajua hawezi chaka naye
hata sijapata but ilishikagwa for one day jo metry kutafuta hiyo nini yake
inafaa yeye naye ame apologize ku support ama bado ni
azisi ni kile nakwambia ni contrarian hizi ndizo rise nakwambia gati if you are not ukizusha it's because you are not working hard unajua kama mafalaka hizo
eh najua
hizo bongaga ni kasi kufanya kazi si ni mafala tunazusha
niliona kibisha na juzi na kijana fulani anakaa tu kijana young tu around early 20s asham wekea photo fulani hapo ya mawatch. Hii ndio ile aina cheesy ni. This is my watch collection.
Oh, okay.
Na juzi le times you're living in.
Yeah, jo inakuwa guy.
You get your collection ya mawatch. Next spectra kama ile ya blue inaitwaje?
Oh, Mayweather.
Mayweather ndio nilikuwa naona akiona vitu kama hizo.
Yeah, hiyo jo ilifanya nika discover kuna jina jo inatungoja jo labda. Jo sasa hivi tuko fourth floor. Kuna jina itatungoja hapo mbele. Unajua tutakuwa tukiitwa nini? Quinquagenarian. Quinquagenarian ndio nini? Raha imefikisha 50 years old. So imeandikiwa it's very sad seeing a quinquagenarian man seeking validation on Twitter. Yeah, so you hero fight na watu wako 20 years old.
Sina kwambia alikuwa make home to hii ati this is my watch collection.
Yeah.
Sasa Raya Mobs was namuliza. Mtu yume ako 21 years kimweke au collection ya sijui inatoka town ngapi US.
Lakini ndio Raya inaanza kunita Mwafrika. Na ilikuwa imebambika. Rapcha, taking one niko 50 years old. Mwafrika. Alafu kuna like yes. Alafu si hata uko Kenya, jo Kenya na understand. Poverty imekutandika mpaka unaweza kama kuna Mwafrika. You go to states, unaendesha Mercedes Benz bado anaandika Mwafrika. Ni nani anaonyesha tu ile? Yeah, Raya Jones.
Hiyo Raya waga imetupa rada. Unajua mwaga na ifollow. Waga imetupa rada.
Sina juaga.
Waga imetu alafu akibishana na anyone mwenye ni myang. Waga anaingiza budake. Unajua hiyo iko gifiti. Anaingiza budake, kuna time niliona akienjoy kijana fulani. Story za madhake. Mimi nilikuwa na unajua nilikuwa na sijui nalala na madhako nini nini unajua? Because ni myang. Unaona? Na ni Sierra iko chumvi iko chwani.
Iko.
Sio kijana mwenye kwa around 21 na mmoja na around 30 years, unaona? So hata ukimwambia hivyo as in I make sense hata.
Bila kile je story yote inanibamba kwa nini? Kwa tani kwa samaga hizi Raya si sharp. Watu wakanikujia. Because I can see the bullshit. Unajua mimi nime live long enough. Ukioipata mtu yote anakuambia ati life yako lazima ukopi vile anaishi life yake ndio uko naishi maisha mzuri. Wani msaa kuna ujinga. Mwambia kuende. Wasiopitia ga life different kabisa you get. Utapata kuna Raya ile rapture only divorce, si ndio? Na miss ja divorce ya na ja divorce but mkuwa married longer than sisi. So sisi hatujui kama tuta divorce, si ndio? Hatujui. Hatuwezi kuambia saa hizi since marriage zetu zina work utafute wife. Wewe ndio unajua kile unataka na life yako. Ian, wewe ndio unajua kile unataka na life yako. Unacheki. Huko na watu wanne, kuna watu wawili, mimi kuna mtoi mmoja. Hatuwezi kaa chini tuseme like buda jo. Since rapture kuna watu wanne pia mimi lazima niko na wanne. Ama Ian, lazima like kila mtu anaishi maisha yake.
Kila mtu ana
life. Una ni individual level. Hizi Raya zisha comes kaambia kila mtu. Since haziko married, kila mtu hafai kuwa married. Kwani wewe ni nani? Kwenda huko. Alafu kikiambia kwenda huko, fulani anakuambia buda na lambarasa ya corporates. Sisi tumekuwa tukicriticize gava before it was cool. You guys tulianza kucriticize gava.
Afadhali nini kulambarasa ya corporate kuliko kuliko kulamba nini? Rasa ya Raya mbili.
Na sikusaidi.
Nachekile
nini? So so ile iko at least iko na record. Ile sama ile dadisha wapi? So mimi naweza
taa. Sasa hiyo.
Ngoka mtiaji. Naweza piga hiyo kama mtu niko like, do you need a translator?
Naona juu gave ile kuna madu wengi online kuna raeneza tag hata ma department of Homeland Security ama zinatangwaje
I could addition mtu
yeah it's too dumb for that
he get addition ingeshashikwa
because I get away
anakuwa ganaza ovyo and then anapendaga anapendaga zile kushow off. So unajua ile ni kama ni kama tini mwenye amepata do. So je kama ama rapa wa yangu mwenye amepata kitu. Anaoneshana juu niliona siku fulani akiendesha ndai fulani and then unajua ako I think ako live ama something because alikuwa anabonga na Raya fulani. Anaambia you know I have cars. Si ndai peke yake. Unajua mimi namcheki. Niko hii Raya nini naisumbua. Raya ijaribu kutulia ijaribu kutulia ijaribu kutulia manze.
So tukitoka kwa hiyo Barasa Lam tunaenda kwa another Barasa Lam. Kuna ingine jo Raya fulani inaitwa MP Kagombe. So MP Kagombe jo amesema wale watu wana sponsor maandamano Nairobi ni group inaitwa Illuminati. So tunajua hii ndio kituaga inanikatia na like presidency za Africa zinafikaga level the only way ku sustain ni ku get psycho fans around you. Ni Raya tu zitakulamba rasa. Ni Raya hazijui kisikize ni joy Raya isu ya kawa.
Kwa haya mambo ya finance bill, pasiwe mtu mwenye anachukua wakati huu kupotosha wananchi. Na mkitaka kujua mtaona kwamba zile video zinazunguka hapa zinaanza na kitu inaitwa Illuminati. Na najua watu wa mumeona.
So video zinaanza na Illuminati. So inamaanisha Ian na Rapture mko Illuminati. So niambie ni jo. First of all, last week mkalipo, hamku share. Saizi mko Illuminati. Saizi mko Illuminati na mtu ambi. Anendaje. Hii Barasa Lam.
Muna yonate jo. From shooting into crowd to shooting himself on the foot.
Oh, hii nile Raya ili.
Yes, yes. Sina hapa yupi na wana ni article. Dated 4th June. 4th June. We're still in June.
Yeah.
Yeah. Gatundu saw the MP Gabriel Kagombe denied bond in murder case to remain in custody.
But saizi iko free.
Saizi iko free, you guys. And talking about Illuminati.
Alafu.
Hiyo ndio Illuminati.
Yeah.
Kitu ni kama uko jela, unafaa kuwa jela na uko free.
Ile kitu ilikuwa inaitwa nini, pledge? Ile pledge.
Loyalty.
Loyalty pledge.
Pledge my loyalty to the President of the Republic of Kenya.
Excuse
and I pledge my loyalty to the Republic of Kenya.
So watch.
I pledge. You guys nilikuwa naichapa jo nikiwa.
Wacha nikuchapie jo. Yeah, ana rapture. Let me, I pledge my loyalty to the President and the nation of Kenya. My readiness and duty to defend the flag of our republic. My devotion to the words of our national anthem, my life and strength in the task of our nation's building, in the living spirit embodied in our national motto, Harambe, and perpetuated in the national philosophy of peace, love, and unity. But unajua kwa nini nimesoma hii kitu? Because of the first few words, I pledge my loyalty to the President. One thing may notice na the Ruto presidency ni, as long as ume pledge loyalty to Ruto, ukona a license to kill. Dinmas Barasa, license to kill. Kagombe, license to kill. This is the most religious president ever. Munashinda kwa kwa nini nawambiaga religion ni bullshit. Because this should be the first person kukuambia. The biggest sin kwa zile commandments zote. Has to be do not, thou shalt.
Thou shalt not kill.
Hii raya ilichapa mtu risasi, jiko hapo, iko free. Jua nani? Loyalty to Ruto. Dinmas Barasa, loyalty to Ruto. Raya ingine lingiaga kwa bed, jode miko like, umeleta sehemu nyeti kuhi. Loyalty to Ruto.
To Ruto.
Nani? Aisha Jumwa. Sepia likuwa kana mada kisi. Loyalty to Ruto. What are we talking about? What are we talking about?
That's why anasema hizo vitu zote za upuzi. Yeah. Di approve Ruto, akona reason ya kutwist mind za raya. Junajua hiyo ni, unajua mtu mwenye anaongea hivyo. First of all, anajua wa mother. Unajua anaongelesha wa mother sasa. Because mavijana wadogo, wamesikia story ya Illuminati every day, Kanye West, yani wanasikianga kila siku. So wanajua wamadha wajui. And then wamadha ni watu religious. Unajua wamadha ni watu wa church. So wakisikia mavijana wao wameingia kwa story za kishetani, wata reject hizi mademos, watakataza watu wao kuenda kwa hizo mani. So hiyo ndio target yake. Lakini anasahau Gen Z you guy. Kama saa hii kwa Instagram, nimeona watu wameshare finance bill na lugha zote mpaka Kigiriama.
Yeah, nilicheki.
Sasa hiyo kuongea na wamadha.
Baki pokomo. Nani aliitwa pokomo
lile? Wukai.
Yaani na kwamba ulicheki, nilicheki hata kijaka. Kijaka ilifanywa na Costa Ojuang. Costa Ojuang alianzaga, kuna jina fulani hapo. Mimi ndio naitangwa Ogada. Lakini kuna jina lingine ni Oganda. Uganda is the community. Ukitoka Oganda je luo. Alafu iraika breakdown that shit. Iko ina like your land. You're coming for your land. Ili break down a kijaka mpaka the most ignorant kijaka ata notice vile hii bill ni dangerous. Unajua cause land, unajua say wa Kenya wengi all they own the land. Nawezi lipa hizo land rates. But they toil on that land, wanatengeza chakula hapo wana. But hii gava unajua imejitetea inaanza na hizi places go next to towns. Of course, if you are next,
they want to grab fast. They want to grab fast ndio waende hizi places.
Gezi zingine.
Na nini? Vile unajua such sentiments sijui Illuminati, sijui Farouk alikuwa amesema these are extremist groups funded by terrorists. Unajua hii demonstration haina face. Na vile sasa majenzi waliona nini, waliona hii kitu inaweza enda kupass, they went back to their members of parliament. The whole of SATO basi walikuwa na Google how to impeach. how to recall. Sasa wako na the facts, wanajua like tukikuwa na hii thresholds ya signatures, we can do something. On the day we are shooting, kulikuwa mtaa kwetu kumekuwa na maandamano kwa ofisi ya wa mashukuru. So watu wamemshukuru for hiyo nini? Watu wamemshukuru tu for hiyo miaka mbili. Watakwambia dude, it's time to go jo. During campaign alikuwa pia na unga. Na sasa akitokea mtaa, you bribe.
Wa mother na unga.
Unajua wa mother sana sana wanakuanga na soft spot kwa msee mwenye ametendea wema. So how do you change, how influence
how do you swing vote?
Yes, how do you like perpetrators were the suit. Kama nilikula sijui kama ulidunga mother unga tu 2002.
Alafu mwambie unapenda Mungu.
Nayo ni mtoi wa huyo MP. Unajua babako alinipea. So the an interesting scenario ni the fact that after they cannot influence our mothers anymore. So leo kila mimi kwa demonstration watu walikuwa narudishia. Watu walikuwa mnamrudishia hiyo unga.
Right, narudishia unga.
Kila mtu alikuwa unga.
Narudishia unga tu.
That's good.
So
that's
actually
hiyo ni Kabete constituency ama Mko constituency.
Kabete. Ni Kabete. So Kabete ina neighbor Ichongwa. So because kuna Kabete, kuna Kikuyu, Kabete, Kiamba. Kiamba ni ile raia ilisema ati ni ile raia ilisema anavotia Ruto juni peshte yake.
Yeah, nilionea raia. Alisema hezi betray.
Hezi betray
Ichongwa. Ichongwa as my friend.
Okay.
Au pia yeye pia alikutwa.
Yeah, Azizi. Hiyo yake sasa hizo raya zinapanga vile.
Zinangojea.
Zinapanga vile. But sisi najua yetu ilikuwa even before. Even before hii maandamano watu walikuwa wanaona like hakuna maendeleo. Watu walikuwa wana kuna track record na nini. So there were various WhatsApp groups za vote of no confidence for this guy.
Yeah.
So hii kitu kusema alafu ni ile raya udoze jo parliament. Na jaisema award.
Yeah, you're right.
In the previous parliament. Hakuibonga award.
You guys can joke
tu ile alitake two oath. Ko tu sawa.
Alafu
kuna nini, kuna disputes, is ya Kabete guy ama ni raya Amolo?
So you came come up because raya is going to dig into your past.
Raya kafa ina doko na deep roots in Molo, you guys. So yata si raya yetu.
Oh, ni raya ili kam?
Hii ni raya kukam.
Sasa
tao, Kabete ni tao. Kuna influence ya raya zimechop you. Razi kwa expose. They know they are right.
Oh, kuzi imajua. Imenikumbusha kaa kuna raya ngile pia tulidig into his past. Ni raya inaitwa Oscar Sudi. So Oscar Sudi pia kuna clip imekuwa igigo round. Ile ilisema jo Mungu nisalimie jo.
Mungu.
Mimi najua na hope that hiyo kitu yote ni deep fake. Kazi si real. Ni real.
You guy ni real.
Ni real.
You guy jo ni sasa.
Sika si ni real sema consensus.
Lakini jo sasa at least kitu moja. Sikiza.
Consensus ni athlete.
Consensus. Oh,
ni hiyo jo.
Consensus ni kiprove.
Unajua mpaka Ode alikuwa anamshikia hiyo nini? Alikuwa na try kumsave. Lakini alikuwa ashiki rada. Alikuwa ajaribu sana kumwambia ni Mungu nisaidie. na yako. Mungu nisalimie. You guys jo. Ilibidi ende tu hivyo.
Lakini unajua kitu fani ni ila anajua linunua Maybach. Na ukinunua Maybach unajua unaongea Kiswahili kwa Maybach. Alafu is feel sile Kiswahili ya TZ stop. Unajua Kiswahili ya Kenya inakuwa broken sana. Maybach inaweza sense this language does not belong here.
Ama so ila hijacked.
Vile kalianza kunuka, inaka kabla pate Maybach ali go for English lessons. Cause Alibaki ametweet on Sunday, I laud the determination and zeal demonstrated by the youthful Gen Z. Going forward, the current leadership must incorporate their concerns in making major decisions. This is truly an awakening moment of our youth in their journey to self-realization. Umesikia kizungu? Yes. Wacha sasa tuisikie jo. Umesikia kile kuz Oscar Sudi. Kwa hile aki get sworn in, haku wanaongea kizungu, sindio? So lakini si unajua statement kwa Twitter ni kizungu. So it must be that hii likuwa, ile netangwa nini? Ile word for word. Like ule mse alitype, alitype what he said. Wacha tusikize jo.
Okay.
Ya mwisho. Wale vijana wetu wenye tuliona juzi wakifanya maandamano.
Mimi na Aya, kumbe iko kizungu. You can't go nafikira yeye imego. Like I love the determination and zeal.
Ndio ngoja hiyo zeal kwanza ise.
At least jo tafuta mtu anaongea kaa wewe. Isikae ni statement. Tunaona tu hivi tukojua. Iraya. Na hii ilifika class 7 yeye ziandika. I love the determination and zeal. But sasa nilipost photos fulani on TikTok and nilipost about the president's men. So na national kiambia wase like if you want me to post more photos about other people just send the photos to me. I owe no allegiance to anyone. You think I owe allegiance to some politician because of share a tribe with them is stupidity. So shida huu president wa saizi amekuwa very tribal, so amejisurround with wase wa tribe yake. This has nothing to do with individuals from that tribe. It's just about the president and his character. Sindio? So, majuzi inaonyesha jo, hira ya jo. Class 7 dropout. You get ilinunua simu si simu jo. Ilinunua jo simu ya 18 million. 17.95 million. Simu. Bakata. Yeah.
Simu wa mandai.
Simu.
Eish.
A phone.
Ira ya asi simu. Ah, watch. Poleni, watch. Yeah. Ilinunua watch ya 17.95 million jo. Paka watch iko like, I'm on the wrong hand.
Like, watch iko tough times.
So ni, yes, 17.95, hiyo ni Oscar Sudi. Alafu tuende jo kwa president. President pia ilinunua yake, inaitwa ni ile ni Bulgari Rose ya 8.7 million. Sindio? Tukitoka kwa the president, tunaenda kwa best yake jo. Raya fulani niliona Atlanta, nikashindwa, what the fuck is he doing here? Raya inaitwa Aaron Cheruiyot. Kwa sababu tu Aaron Cheruiyot. Most probably ulimjua on Saturday. Yeah. Saturday Raya ili join space. Ya Usama Otero. Alafu, ikapata. Right, na ito Amerix niko inabonga. So Amerix niko like, is that Aaron Cheruiyot? Aaron, yes. Fuck you. So, Buddha jo. We try to imagine, Amerix amekwambia fuck you. So hiyo he's, yuko place fulani hapa Kenya, amevaa kiatu ya 2,000 shillings. You get unajua Aaron Cheruiyot amekuwa amevaa kiatu ya pesa ngapi jo?
Ndula.
166,000.
What the fuck?
You get kwani zira, zinatoa wapi pesa?
Yeah, 1.1 million.
Hii rahisi nikuambia, mimi unajua, vile tulipata na Atlanta sikuangalia kiatu jo. Raya kumevaa kiatu natosha jo kunilipia air ticket. Na bado ni baki na pesa ya taxi. Alafu jo tunamalizia na msee mwenyewe Kipmurkomen to Gucci shoes. So,
Aaron jo naona ni raya younger than you.
Yeah.
By far.
Yeah. Sino
kwa Raya 38 jo.
166,000. Yeah.
So, kiatu hata impeleki in the right direction.
Yeah, man.
Aiyaye.
So, Mr. Raptor, when did you know Raya kuchoma?
Before, ni meka mkucheki like, is the Raya village to get into power? Oscar Sudi. Oscar Sudi ushinda tu IG.
I think wali... Instagram model, eh?
Yeah, yeah. Yeah, wameto anikuwa my Instagram model. Kutunga, nini, celeb. Alafu wako... Wako harambe hizo tu hizo side zao. Siwaoni nini away from the rift.
Yeah.
Siwaoni huko ndiko like wanashinda huko nini.
Yeah, because there's a rift in KK.
Nika amefungua club. Ameita Diamond.
Manze kwa nilimuona amechili na Diamond.
Yeah.
Unajua hiyo ni kuchoma mbaya.
Yeah, alita Diamond.
Alita Diamond uko Ocha. You guy, club ya Ocha imagine.
Club ya Ocha. Afu
jo sayo Diamond iko hapo na do legit yake. Eh. Yule Diamond iko hii ni damu jasho na blood sweat and tears. Hii damu jasho na machozi yangu. Yeah. Yes, it has naga blood sweat and tears. Ni damu jasho na machozi. Yeah. Ile raya ime work for his money.
Yeah.
So kuna raya jo ile check nime post hivi, alafu jo ikaniambia you have a poverty mentality. That's why sijaweza kupata hizi vitu. So you guy, all along jo rapture jo.
Your mentality is lacking.
Madhako amekuwa na poverty mentality. That's why uliishi kwa slum. Angeamka tu asubuhi aseme, I have rich mentality. You guy mngekuwa sawa jo. We need to call you. Yeah, we need to call our mother.
Mama ya mamas.
Hii staki story moja.
Poverty mentality you get.
Ni poverty mentality. Iko tu sawa. Unajua? Wasibai hizi vitu alafu watutukane jo. Wacha wavae tu.
Zili kwa raya fulani.
Oh, ni raya fulani.
Imesota. Alafu unajua. Wasa waka zoom in kwa picha. So, unajua. Buda jo. Life inakutandika. Mwye maliza yo mentality kwanza jo kama mbe.
Kwa hivyo ataki useme hii raya ina waste.
Zina waste do. Hata kani do yako.
You guy unaona, hakuna mtu anaweza baiki yatu ya 100,000. Kama hiyo do ni mshahara. You guys unaelewa. Pesa umefanyia kazi, hata kuenda tu ujibambe, unaona. Kuenda tu mahali you guy. Mahali useme kama unaenda mahali kama Dubai. Waga ina kuuma jo. Kama ni ndio umetafuta wewe mwenyewe.
You guy acha nikupatie free, acha nipatie car force free advertisement. Kitu moja wagafani na wife, I don't know if she still does it, but kuna time car force alikuwa anapatia na 20% off on Sundays, I think ukitumia Mastercard. Ojo wife alikuwa anafanya tu shopping strictly on Sundays na strictly using a MasterCard. Sikia hiyo. Wona chikiraya inaishia inaishia nini New York. Ishaingia kwa Gucci store na hakuna sale. Yuko hiyo si do yako.
Hiyo ndio
yako. Yeah. Mtu hey, kabla itoke kwa mfuko inakuwa gajoni. Do I have to?
Yeah.
Eh, hey, cuz msi kama nani? You wear sneakers mara ngapi kwa wiki? Mi we, sisi watatu wear sneakers mara mbobi na week. More than
my leather shoes go like, hey, this guy joke. Hata kuvaa formal.
Yeah.
Like you're tacking. So most of you have those belts zenu zinakaa. Cuz it's been a while kuna nini mkitacking shirt.
Yeah. Na cheki. So hizi raha zinava hizi viatu. Alafu mtu akizusha cuz tuko tunabongata na Jemo ule msejo history. Tunasema if you are leading a poor people, don't show them. Unawambia life ni hard na wewe mwenyewe unaishi. Waje kitamu moyo angetuambia life ni hard. Hatukua tunamuona huko na social media. Squeezy. Wewe mwenyewe ni Instagram model. Wewe ndio uko pale. Ulicheki jo raya za parliament zilishtuka jo. Ziliona Maybach zikashindwa. The last time tuliona Maybach ni raya ya Karauri, si ndio? Na pia apart from Karauri kumekuwa na Maybach nikaa mbili wa sobo ngaju yake. Maybach ya Karauri na ya Chris Kirubi. So tulishindwa Chris Kirubi amefufuka bwana. You guys wakaona jo ni Oscar Sudi. Can barely construct a sentence in both Swahili and English. So hata hii order.
Si hata nimesikia kusema juicy.
Kitu
ilifeliza. Kwa hiyo liliaki.
Na sasa hii meiba. Sini zile gari wa gachini kwa chini yama inezenda kwa hizo barabara mbali.
Niki stretch flani.
Ni Benz.
Kuna time niliona Murko mena mekuwa mana SUV. Guy. SUV jo. Bigi. So hii meiba kuenda ocha ama ni.
Hizi ya hindi ocha. Hili zinacheze hapa Nairobi. Inacheze tu hapa Nairobi. And yeah, inacheze tu hapa Nairobi alafu.
Sasa kama hindi nae ocha ni ya nini? Because hii ni MP wa ocha.
You guys ni kuonyesha wase. Ile ukienda nayo jo Elgeyo Marakwet ama hizo play inakwama jo. Hakuna baro huko. Yuko hakuna baro huko. Unacheki.
Alafu unajua hizi sikumwa. Hizi. Unaweza pata raya ocha imeshikilia ile light jo.
I think if I'm not wrong. Unajua Benz inakuwa na zile ziko inakuwa gani gari ko handcrafted. Inaonyesha ni gari imetengenezwa na msemi mmoja peke yake. Unajua hivyo? Eh, states waga nini? Benz waga na hizo. So kitu kama Mercedes SLS kadogo ka sports car. Waga imeandikwa mpaka jina ile raya imetengeneza. So ikiharibika.
Oh, tukiseme hii tuseme.
Ni ya Thiong'o.
Ni nani?
Zizi. Yeah. Inakuwa the whole car.
The whole car. Msemi mmoja.
Ya meshughulikia. Of course kuna wasome move lakini kuna one engineer. So hiyo kwa engineer unaandika jina lako kwa engine. So engine ndio comment kwa Ian Thiong. So ikiharibika
ni mimi napigwa simu.
Niko sure Maybach ni za kuwa hivyo jo. Ikiharibika jo unaitwa jo afu nakuja Elgeyo mara kwetu. Hakuna barabara. We did not design. It was not designed for this. Bado na jambo la kwenda huko. Ilikuwa designed for better road.
Alafu sio upate mtu kama maybe Sudi vile alibai, aliambiwa kitu kama hiyo.
Yeah.
Akaambiwa hapa kwa engine. Ni jina ya mwenye alitengeneza. Hata ukitaka namba yake tunaweza kupigia simu. Yuko unaweza panana mimi amejaribu kupiga stadi kakataa amechukua. Nipatie simu haraka. Mr. Jackson, matarao gani mnanifanya hii kaka? Nakwambia anguka Kenya mara moja wanawaacha mchezo.
Hayo ile raha. Hai inabonga tu hizi jama. Ana kilami ni shida kwae. Kuna hiyo but you guys it's been a very interesting week because apart from the president's men unajua shida love waga very interesting thing time watu wanakupenda unakabigi unafikiri unapendwa tu
forever,
so kile
yeah.
Politicians hawajui ni love waga conditional jo. So majuzi jo kuna karaya fulani jo kameshikwa kaliko kwa zile shughuli za kuiba jo alafu ikabidi jo kabla tukupige ngumi tatu zingine Wacha release statement. Wacha tusikia vile ira hili release statement.
Kwa majina naitwa Anthony Muturi. Ninasema Ruto must go. Na mtu asikue na tamaa kama mimi. Na Ruto ni mimi nasema
you guy John inaomba msamaha
Muturi na John ira ya kuunda yuko
eh
so meundo
alikuwa meundwa
tonto ni Muturi na Mutura
leo chikiako ka dent kako hapo
John wecheki
wamfanya poa wakumuumiza sana wamfanya and then wakamwandikia hiyo uto ni muisi kama mimi.
Alafu unajua kitu ilikuwa fani ni nini? Hii video ilikuwa shared na YouTube channel inaitwa Chuma Moto. But hiyo haiko imereceive ngumi moto. Razime jam saizi. Razime jam level ingine ile ni ile ni serious. That's why tuna hope by the day tunafanya hii podcast, yani by the day unaiona, tutakuwa huko nje kwa protest. Na tuna hope kwa the government haitatumia violence, because hawezi kuwa violent to 50 million people. Sijidanganye. Like hawa sewoto wamehepa White House zao na State House. Si ati walikuwa nini ama nini. Kuzi kuna kabuda fulani kalidea wase. Ulichikule buda lidea wase. Atikujeni State House mtatoka na coffins. Ulichikio fala.
Nani weo?
Kuna fala kuna dea wase.
Walikuwa nchi gani?
Hapa tu Kenya.
Oh.
Ni fala fulani kwa na dea
wase. Oh, hapa hapa Kenya?
Anatuambia tukishie yo area. Tutangushwa.
So, watatuangusha aje.
Sio ni area yetu.
Wataangusha watu wote. Unajua kuna saa ingine. Hata iwe masoja. Unajua wa Kenya vile uwaga. Na hizi protest, mizile protest najua. Hata wale watu uliwaga. Raya zina kuwaga tu. Wanapiga ngwa risasi lakini ya waendangi. Wanakuja, wanamchukua, wanampeleka hosi, wanarudi. So kusema ni kuwaua and then warudi.
Unajua,
itakuwa ni kama.
That's why I think that, because pia ilikuwa at history, ilikuwa the president alimit us wakia security. Wakatrai kunegotiate. So I think wale mwambia jo hii haina kichwa, hawezi blame. Kuzulicha kuna kabuda, I think ni Cherargei jo. Cherargei jo alienda Nandi jo. Kwa Raila tunajua nalibia hii kitu. Kwa sasa hii ya Raila hii, inakuwaga so simple. Unajua kukita jina Raila, Raya za Central zitakuwa ni Raila.
Yes.
But as long as Raya za Central zinajua si Raila, buda. Hauna
Raya za Central ziko busy jo zina impeach ma MP wao.
Alafu unajua kuna vile wali paintigi Raila, wali mpaintigi kama Raya yenye, ni a distraction.
Yeah.
Unajua? Hivyo ndio walikuwa wamempaint. So wakisema huyu mzee ndiye ameleta hii maandamano, wataogopesha businessmen because wa champagne kama Raila anakuja kuharibu biashara zao. So wanamaliza ile protest nguvu because kuna Mkenya anaumia but anaogopa kutoke. Lakini sasa vile iko sahi you guy. Si unaona wewe unaingia hapo you guy Kiraya. Wewe sasa uko kwa ile group yenye mnaingia na Uba you guy.
Mimi naingia na Uba. Mimi rasina sina
guy gota. Sasa wewe ni wale shongo walikuwa nasema.
Sina shema hata kesho kwanza ia. Kesho ngo nataka utokee. Kwanza nataka pia kubeba internet jo kwa bug you guy. So tutakuwa connected tu kwa wifi sisi wote.
Unataka go live you guys.
Kubeba internet kwa bug.
You guys want to go live.
Yeah, sina kwambia tu. Tutakuwa na internet kwa bug na tutakuwa kwa street.
Because nimesikia ma Gen Z wanasema take random videos na pictures za strangers, unajua? Juu makarao wana mingle na watu, na waizi pia wana mingle. Because kuna hizo rumors za tuambelipo, unajua ziko sagi.
Ma civilian.
But
you get a civilian.
But
the worst time, the worst time kwa civilian cop you guy. Na kujaribu kubambara haya in the midst of a crowd.
Yeah.
So unajua hapo wewe you are contrarian, unasema ni?
A contrarian.
You are contrarian.
Yeah, going.
Afadhali tu kama ni karao na unatry kwati kwenda kuingia sijui wapi. At in the midst alafu kwe kama spy. The best thing kama ni karao, just celebrate. Celebrate your new contracts. Be in uniform. At least tujue wewe uko in this side. Shida ni wewe uko atini karao alafu wakuspot tu. Atume score try au na mbona itania raya.
Itakuwa ni shida.
Yuko hata mwizi wa simu you guy. Anajaribu kumbuka yeye ni mwizi but anaona hapana.
Kuzata nini? Unajua saizi pia vile tuna shoot show the Law Society of Kenya may do the do's and don'ts when arrested. So the do's vitu unafaa kufanya. Stay calm and composed. Keep a calm demeanor and avoid any form of resistance or aggression. Staying calm can prevent the situation from escalating.
Okay.
Yeah. So you guy, mnafilaje? Hiyo ni kweli, si ndio?
Hiyo ni kweli. So Dudov Nare.
Alafu
zima moto.
The dudes hapa wametuangusha. The second dudes ile LSK wamesema si practical. Wamesema request identification. Politely ask the returning the arresting officers to identify themselves and show their identification. This is your right under Kenyan law. Hapo umetudanganya.
Hapo una of course umejidentify. Narungu unajua karao jidentify narungu you guy.
First of all unajua wapendi hizo namba. Unajua anakuangana namba na wapendagi hizo namba.
Yeah, it's bad.
Because ni za kikoloni. So ukimwambia ati nipatie namba yako ya force. You guy ni kama umemtusi.
Umemtusi yeah.
Because anaitishangwa na mdosi wake. Because wakikosea. Alikuwa namba gani ya force? 52 81 kucha hapa so ukimwita hiyo namba amezoea kuitishwa na mabigi
amezoea ni noma
atakuwa amekula moto
and then unajua tena wengi sidhani kama makaro wengi utambia na ID because wagawana sio ID ni pingu ama uniform
so kuna hiyo alafu number 3 ni know your rights be aware that you have the right to remain silent yeah don't think una remind you chapa coffee journal
no na nyamaze
alafu anything you say can be used against you in a court in court you have the right to be informed promptly of the reasons for your arrest you have the right to communicate with an advocate or any other person whose assistance is necessary so hapo I think about the only thing
ni number 1
peke yake
number
2 record the details note down and or remember the time location and circumstances of your arrest as well as the names and badge numbers of the arresting officers if possible at least
apo you can yes up, but apo you can use friends record. Yes apo you can use friends
kamko wengi unajamaliza record kabla wao wanangenye simu
yeah
alafu number request legal representation clearly state your desire to contact your lawyer the law provides you the right to legal representation and contact your lawyer without delay alafu kuna comply with lawful instructions follow the instructions given by the police officers as long as they are lawful compliance can help ensure your safety during your arrest alafu kitu ya mwisho ni document any violations if you believe that your rights are being violated try to document this information discreetly report such violations to your lawyer or relevant authorities as soon as possible so you'll go the do's the don'ts that you need kuambiwa the don'ts ni avoid any form of physical resistance resisting an arrest can lead to additional charges and potential harm is takutandika jo si ndio do not argue or insult the officers arguing or insulting law enforcement can aggravate the situation and lead to further complications and ensure further health complications this rise ni zakutandika jo chikizi dishaboy fulani zile mgonga
nani
groin mpaka kadeti zinakuwa kana za ovyo alafu do not sign documents without legal advice do not sign any statements confessions or documents without the presence of your lawyer you might inadvertently waive important rights do not provide incriminating information
yusiku mimi nilichoma ile diary
exercise your right to remain silent avoid giving any statements or answers that may incriminate you do not attempt to bribe offering a bribe to a police officer is illegal and can result in serious additional charges check your rights contract party karao 50 bob leo nataoje chukua raya mob chukua jo tulia jo raya hawa jo kwa karao ka 50 bob inakuwa gani nikaa some one sumptuous ticket
you guys ni ka snack jo kachua ni jo ni ka snack
baada ya trainer so the trainer so nione
yeah
the trainer so
rai ko imelenga jiko inasema on another day
alafu unajua bado wamekula moto juu kama ile place pale aka usmali ndo kuchukua ile vd walikuwa na click you guy ni wasikia tu
Jo pale ambassador tukipita nilisikia majenzi. Kila karauli tu ndio majenzi.
Yeah. Oh. The last one ilikuwa nini? Do not flee. Do not attempt to flee from arresting officers. This can lead to the use of force. Hii hapo pia ambao wametudanganya.
Kama kuna chuom you guys.
Just help. Yeah.
If there's a will there's a way you can.
Jaribu kuwepa juu najua leo hii ya leo watae kama manini wengi sana. Ma plane.
Yeah.
Plain clothes wengi sana.
Ushache kile raya nye, ili haiku resist arrest. It was a previous maandamano. Alafu vile ilifika kwa hiyo landi ilifunguka. Unajua sasa leo mwachilia a G-Scott. Ilifika hapo.
Hey, mtu anatoka hapo mbio. Alafu unajua lazima ukuwe fit. Kusuna kwa na raya nyuma. So usikuwe msekaa mimi. Kuzimita hepa kidogo alafu nianze kuhema. Hazazi kisha kushika you guys ni za kufist.
You guys wanakufraia. Lakini mimi na hope. Because one thing yenye I think kina Ruto waelewi ni hao makarao pia ni wayang. Ni hiyo tu Gen Z. Because wako roughly kuanzia 30 kurudi chini. 25, 26, 27, 28, 29. So hao pia wanaelewa na hao pia wana create pia content. Was that over you guys?
Yeah, wanna
pale GPO. Kuna mbanga alikuwa na phone jo. Hao wengine wakitupatia guys. Wacha nichekwe hii. You guys are create content you guys.
Twitter trend.
Twitter trend nani karao. So wote pia ni wayang. And then wanaangalia wanaona ama vijana pia ni waya. So ile level ya violence yenye maybe ana expect inaweza kuiko chini.
Yeah.
Because au makarao si wa violent kama wa kitambo. Unajua makarao wa kitambo walikuwa wa violent sababu. I think walikuwa wamepitia kama maisha kengine na Moi si kawaida
yule. Yeah, yeah. So kitu moja inanifurahisha ni hizi mafala ndio bado ziko na ile mindset ya kitambo. Alafu in between them kuna even now by hizi mafala namaanisha ma politicians. In between them are politicians that use their brains. They are politicians that know tulifika hii level juu ya freedom of speech, freedom of what. Hizo zenye ziko na job juu hizo vitu. So wacha ucheki hii ilikuwa ina happen. I think kuna honorable Mary Senator najita hivyo. In many countries they don't allow the use of WhatsApp because they have refused government to have control over content. Use of social media that gives certain percentage to government through ministry. In other countries, these social media platforms over government ads that help government to sensitize citizens on projects and government. They regulate the media houses' airspace in terms of allocated space and time. Skia, this is the president. Umsana kwa the president of double speak. Unakumbuka ile time? It's a time for free media. You guys who really try to fight media? Tukue tu serious jo. Huru akwa fight media.
Aku fight ya.
Yeah. Yeah. Alibonga tu mbaya.
Jo gazeti.
Jo gazeti.
Nikutumia kunini nyama.
Yeah, yeah. Alafu kulikuwa na maandamano. Israeli zilienda zikafungilia nini? The items. Ma microphone na prop za makamenje kwa parliament.
Guy. Wacha tuendelee jo. Gloria Oruba. So najua kale kama mada za kunyesha jo. Kwani tusiwe na mademo amekuwa kimuuliza kwani sasa tusinyeshe.
Bali tufunge tap.
Sikia vile alitoa jo. This is supposed to be a young. Ndio naambia gasi usinilete ujinga ya young people. Wewe unataka wangefunga internet leo na kesho. Factory reset kila kitu ifungwe. Kukifungwa internet tubongejwa the damage to the economy. You guys.
Tuanze na Uber. Uber imeemploy maboy wengi sana.
Uber Bolt for us.
Uber Bolt for us. Tukuje kwa Raya little pia. Tukuje kwa Raya zile wangazi na order food.
Kina
Glovo you guy.
Uber Eats by the Bolt.
Uber Eats. Vitu mingi sana and then Raya Bolt zangu za kawaida. Raya mob sana zile najua za tuseme Eastich na Githare. Wale walikuwa wanauza makladi. Walifunga gama shop ya uchumi wanaziuza online so wanaenda Instagram ziko sponsored hizo manini zao so hao wote pia watakuwa jobless watahave kwenda kuuza njumu sasa kwa
kina street. Jumia
Jumia kama wataka kubuy stuff ama kama ulikuwa umeorder stuff kila kitu you guy inaenda kusimama
kina kafo
kafo zote
internet banking
you guy inasimama you guy ni kama kusimamisha inchi hiyo ni unajua kusimamisha inchi yote yani simama
wacha nikuulize dem kama huyu ama mother kama huyu Gloria Oruba education level yake ni gani? Cause kile nashindwa ni kwa unatumia brain yako inafaa kukuambia ukifunga internet you'll make it worse. Kwa sasa so Uber wale wangekuwa job hawatakuwa job watakuja tao. Na at some point lazima uwashe hiyo internet. Lojewezi na ukiwasha itawa expose even more. But this is the problem ya
actually only them watao
St.
George's girls.
You guy kuna raya inaitwa Silver
University of Nairobi.
Only them I grew up na hii.
You guys kuna Sylvanus Osoro. Sylvanus Osoro tuma kwanza kesho social media should be shut. Israeli ni baba. Hii ni Kenya tu.
Wacha wajaribu. Unajua? Once ume switch off. So wa Kenya wajui nini na happen. So watakuwa natokea kwa streets and then usisahau bado tunaweza tukarecord video si lazima tuende live tunaweza tukarecord video na tuta post baada tuseme hii na hii na hii kama kuna karao wameua mtu si bado kuna kamera kwa simu.
How much money will Safaricom lose? Airtel akina fiber akina whatever zita lose how much money ukizima internet? You know they make a lot of their money. Tuliachaka kutuma SMS squeeze it tuna
ni WhatsApp
how much money are they going to lose?
These guys how to feel safe being in the dark. Ah when you're imposing in any because they want to know what's happening.
Yeah.
Unajua kijua raya ziko side gani? Unacheki oh tunaweza enda to account attack from that area. But being in the dark. Plus they don't see any kitu itafanya watu wasitoke. Wase kwani meetup points ambassador archives na afya zilitokea wapi na kukuwa na simu back
itakuja. Lakini unajua kitu moja ile
mimi sasa hiyo nini ilikuwa meeting yao ama
ilikuwa ilikuwa nini so unapata mmoja wao anachukua tu hizo vitu alafu anatuma like umadha akirudi yuko nominated ama alishinda
ako nominated
Gloria
what are Rudy to
who ajue tu president asporudi hata Rudy story political career kuisha so saizi yeye akue tu Barasa Lam yeah kwa tu Barasa Lam Barasa Lam the name Lam Barasa Lam haiko na gender you guy ni transgender you identify yeah unasamka tu asubuhi iko like I identify as Barasa Lam but always start with Lam ni ujinga jo ama fala
wako na upuzi manzi I think wanajipiga kifua hivyo because kuna kale cup unajua ka power ni ka sweet you guys this rise ni enjoy power unajua ni only 2 years
But you know, kitu moja, mistake moja tulimake as Kenya, we've never, kuna watu hatukuwa ipatia power, hatukuwa ipatia Matiba power, hatukuwa ipatia Raila power. We needed someone from the opposition to be president. Tumekuwa na KANU from day one. Yes, tumechange, lakini tumekuwa na KANU from day one. So hakuna watu walifight ya hii space, watu wanajua that even coming up na idea that we should shut down the internet. It's just ridiculous.
It's treason.
Mbona afikiria kile Matiba alipitia? Ange support ujinga kai?
Haezi.
Acheki. But atukua inini, tukacha hizi raya zilikuwa tu KANU. Zimekuwa zikirani country like ucheki, idea kama yani kitu kama hii inafaa kuwa a treasonable offense. Kusema tu internet should be shut. Inamaanisha unasema atufai kuwa na access to information. Iki mother kinafaa kuishia home. Wewe enda unyeshe huko mbele. Tutanunua pads. Kwenda kabisa.
Kwanza madema hataki story yake. Mwadema wasema hiyo kampeni yake ni kama ilikuwa imbo because ajatetea hizo pads. Unajua mademu you guy pads inaenda wakaenda kuanukia. Na hiyo ndio ilikuwa kampeni yake billboard kila mahali. And then sasa vile ilifika the crucial moment kwa bill akaruka mademu. So mademu hata wamdai.
Alafu unajua pia kuna internet unaweza zima yote lakini unajua hizi zima Starlink. Unajua hiyo?
You guys
mistake gava ile make.
Utatutupia. Ni kuallow satellite.
Sisi sasa shida ni.
You guys ututupia.
Starlink yangu iko hocha jo. You guys tugetembea tuna dish katikati ya.
You guys tumie hiyo Starlink.
Tugetembea na dish katikati ya huko. Password ni iko nene. You like but in you.
Alafu unajua wakifunga watapatia tu akina Elon Musk wateja. Unajua Kenya unajua Kenya ni wale wale. Utapata raha yajo from huruma ama madhare imejichocha mimi natumia ya Elon sasa staki mchezo ya Kenya you get na hiyo tao sita na natuma
but sasa wacha tungoje but now I hope wasi wamejua never elect leaders based on emotions unajua tulikuwa hapa na KK mwenyewe alisema the only reason wase wengi sana wali elect ilikuwa ni Ruto ilikuwa cause walikuwa na feel emotional that promise haijalipwa that's okay lakini mamadha kama kina Gloria Oruoba mamadha kama anaitwa na Millicent Omanga Karen Nyamu like you can just look at their intellectual capacity sijali ka ule dem ni lawyer she's not intelligent
Karen
you can be book smart and very stupid. Unacheki. So huyu akwende kabisa. Alafu kiangalia sasa kina Kimani Ichung'wah. Umecheki mpaka wasome sema saizi hawezi toke. Ah wasina lions. Sasa so was Kimani Ichung'wah. Unacheki. Like kuna raya zinakandika zinatumia matako ku reason.
Ama University of Nairobi. Kama nimecheki udemu ni wa University of Nairobi au Uropa.
Anawachomea, anachomea UN.
Sio nakwambia sasa inakuonyesha kuna watu wana thinking capacity wale ni ma psychophant. So yeye as long as president amesema twende left inaenda kama zombie. Akiangali like ase unadharau ndio watakumu from nominated to elected najua hivyo and as elected you stand a higher chance of survival nominated nani atakunominate every time kwani wewe ndio uko na nini unacheki so kuna hiyo jinga nimecheki mpaka nini wametoa kuna possible internet interruption because that's what they do kesho akikubali to protest peacefully wata interrupt internet because watajua wase wakigo online sisi wote tutajaa tao so but this is a losing fight this is
bado watu watajata hao tu hata wakizima because go... watu washa advertise wa enough unajua sasa hii sidhani kama kuna mtu yoyote Kenya by Monday hapo anajua kuna protest Tuesday sidhani wote walikuwa wanajua so sasa hii hata kuzima ni useless tu
na plus tulikuwa na till the phone calls actually mimi nilipiga ira ya si ati niliingia mtandao nikapiga ira ya si niliambia tu umesimama wapi ananiambia nashuka bus nipate hapa niko hapa stand at me that's the only person I talked to new mse Hao watu wengine they knew what they were supposed to do. Walikuwa wanangoja tu wasikie tu alafu raya ziende ende ile side.
Juu kama kama mimi na wewe tuli tulienda hii yako inange. Tukatolewa teke, tukazunguka Jivanji. Tukakam tukapata hasa Kimathi Street ndio kamenuka vizu. Tuka nini? And then kuteremka chini. Tukapata archive sasa ndio inaanza. So zinaanza from anywhere.
Yeah,
juu kama
yeah.
Akina Boni hata sijui alianzia wapi. I think walianzia na huko railways huko chini.
Hata sikujua, sikujua alikuwa.
Juu wali try kukamia pojuno jao na try ku access parliament. Tunajua Boni, tunajua Boni ni dude of Nare. Ndio kuja kama jamii either na mkoko ama zile vitu yao ubeba ama mamitungi. Si unajua ama madrum. So walitokea na huko down. So makara wako umeona pale fast mangi bwana? Uchaona pale fast mangi? Na kwani ana yetu gani? Unaona? Unaona ndio raida tokea. Raida tokea Said gani? Eh, raida. Na raida yenyewe unajua ilikomenda DCI ziko ile hiyo story.
Ilikomenda na former chief justice.
Eh, alikuwa amesema alikuwa naenda akilia kama ni kuarrestiwa au arrest before protest.
Yeah.
Wamalizana na hiyo story.
Alafu unajua nini? Tukimaliza hii story yote, tutaanza hizi raya. Ungekuwa president advice ungedu nini? Kwa sababu mimi ningekuwa Oscar Sudi jo. Ah, kesho tu ningekuwa tu kwa maibaki yangu tu kan nimelala jo. Niko offline. Nimekatuka AC jo. Taxpayers money. Ninge enjoy it. Ungedu aje cause there is no way he's winning this. I think the only thing and it's a winning story. Ni akitokea seme ame stop finance bill. Let's come up with a new one. That's the only way. Otherwise you guys are losing battle.
Yeah.
Na bado kwa mse kama yeye yule ameambiwa he's a political genius, he can never take that L. Unajua lazima ukuwe ready to take an L. Hapa na win, hapa na lose. Cuz hiyo itafanya hata raia zitakuwa confused. I go shit. Okay. Unajua tutashindwa the next step.
Yeah.
But raia iko too proud. So
lakini sio unajua Ruto nilijua karakta yake na ile maandamano ya kwanza ile yenye raha wali call Tuesdays and Thursdays. Ile kitu yenye walikuwa wanarudia hiyo time yote ni huyu si muoga, unakumbuka? Huyu si muoga. Huyu huwezi muuzia uoga. So yeye ana believe hakuna mtu anaweza mwambia kitu yoyo. Hivyo ndiye ana believe. So hata hiyo story ya kukubali finance bila hizi.
Okay.
Ni raha inaweza kubali country ban ati ndiye aonekane si muoga.
Okay. Mr.
Ian, what he should do, first of all, two things. Akubali, they made mistakes na hii bill. It's not even popular. It's not, kama si popular si ya Kenya. Ini ya inchi ingine. That's, it's imaginary to him. Second thing, ni ya fire his cabinet.
Mimi asema kwa David Ndija. Unaanza tu na hiyo raya.
I saw like
kwa anapiga take.
You know those people.
Ndi yuko wapi? Yuko kwa mesa na kula muite.
Anafaa kwanza nini a dissolve hiyo nini yake, hiyo cabinet yake afresh after rejecting your proposal at the bill. Yeah, pia anafaa reject. Then nini what is it called? Hizi raya zenye zinakuanga close to him, they are not doing him good. Ndii na kina Oscar na hizi raya zingine. Cause saa hii niko sure hata hataki kuwaona. Hataki kuona kina Itumbi, hataki kuona nini. Because hata akishow up, wana show up na praises. Lakini ya usijali, usijali, we've done this. Hey, usijali nini. Nizo ideas.
It's rich kids.
Yes, rich kids.
They don't even vote.
It's our cool kids.
Yes. Niko sure atakubali hata yo Illuminati. So those are the things he should do. But because he's not going to do that. I know he's yani Faro. Faro kwa Bible ilikuwa ni raya jo. He took the death of his son. Ndio jwe like raya ziko happy. They want to break away. I'm not saying like he should lose someone close to him.
Yeah.
But the fact that he won't I may choose. This is anarchy. From now to 2027.
Okay.
I don't think Raya is the choke.
So ni vile tulisema jo, hii episode ilikuwa sponsored na Stanley Kuta, si ndio? Na Stanley Kuta alisema kwa protests that reject the finance bill. Utatukuta.
Ekonene.
Adwa managuonyo gima ili kusidwa ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Biane baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.